emi hom numa dum habaru Yesu dum wadi dubi dubu didi gapidi dum habaru Yesu almasihu jonde mako e ekitinul mako mo ini jonde himbe dudbe habaru mako windama der depte nay biyetede habaru beldum likitajo jodi do e jamanu Yesu biyetedo Luka windi deftere woyre der depte den dum habaru Yesu dum kebetedum der deftere de Luka windi o windi ko dume no wadi daga to yibe ko wadi dum hokku habaru ko Luka windi gam pama no nanuki meto Yesu wai nden anda ko o wadi dubi dubudidi yabbidi jonde Yesu e ekitinon mako mo ini jonde yimbe dudbe der duniyaru dudbe ngadi berde tokkimo o walli be tokka Allah boddo ta hettinde nake dum habaru Yesu ananayno o danyira daygol kaydiningol malaika en andini daygol mako non ma dubi duddi yabbidi annabo en biino o danyirte ananay Yesu ekkitini e bawde dow laamu Allah imo mo'inana woɓɓe to ɓe parki imo haɓana woɓɓe amma Allah barkidini fuu kettindeniɓe mo ananay iri laamu ɗum Yesu woodi dow ginni e kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe o huwi ananay no o yurminiranta yimɓe nde o yamɗitini yimɓe ɗuɗɓe ɓe jamɗaayi o walli torrotooɓe o waddi jam nder joonde maɓɓe ire'irde ananay no o nangira ino o warira raa habaru Yesu hettinda nana
nder duuɓi ɗi kaisar Augustus laamoto leydi Roma Hiridus booni gomnaajo leydi Yahudiya joomiraawo lili malaa'ikaajo Jibirilu to surbaajo mo anda gorko nder gariiri Najaret innde surbaajo on Maryama malaa'ikaajo on wi'imo
taahul Maryama joomiraawo suɓii barki ɗimma a heɓay reedu a dañay ɓiɗɗo gorko nden a hokkay mo innde Yeesu
no ɗum waɗorto mi annda gorko
ruuhu seniiɗo jippoyto dow maaɗa ngam noon dañeteeɗo on ɗum noddiraymo ɓiɗɗo joomiraawo seniiɗo laamu maako re'ata
gaɗa balɗe ɗen Maryama heɓi reedu o nani habaru denɗii ko nayeejo bi'eteeɗo Alisabatu maa heɓii reedu konde kanko e gorko makko Jakariya ɓe meeɗaayi heɓuki ɓiɗɗo sey Maryama ummii nder yawɗaare o tokki ɗatal ladde yaaki to maɓɓe
Alisabatu
a jaɓɓaama Maryama am a barkiɗinaaɗo nde rewɓe ɓiɗɗo mo caawɗaa o barkiɗinaaɗo nde nammi kownol maaɗa ɓiɗɗo gonɗo nder reedu am jeeyi gam belɗum
Maryama nani belɗum ɗuɗɗum wi'i
ɓernde an imanta joomiraawo emi nana belɗum joomiraawo kisnoowoyam diga jooni yimɓe fuu noddirayyam barkiɗinaaɗum
de Maryama soɗɗii wuro sharel daygol makko bo ɓadake sey gomnati leydi Roma laamotooɗum leydi Israa'iila waɗi dow ka nder leydi Israa'iila fuu sey lilaaɗo gomnati wi'i
nane ono yimɓe gariiri Nazaret kaisar Augustus mawɗo laamiiɓe wi'i ɗum lima yimɓe leyɗe Galili Yahudiya doole koo moye yaha to leyol muuɗum yuwoy gan ɗum lima mo nden ɗum winda innde makko
ɗum waɗi Maryama e gorko muuɗum Yusufu ngaɗi yahdu ɓurndu yontoore go'o dow mbabba ɓe tokki laawol caɗugol dow ƴoole yaaki baytalaami ngam ɗum winda innde maɓɓe ɗum lima ɓe amma nde ɓe jottiiɓe keɓaayi suudu e baytalaami nde nawɗum daygol Maryama waɗi ka ɓeydaaki sey ɓe njippii to ɗum nyaamnata marle ngam ɓe keɗoo daygol makko gaɗa gariiri nden e woodi woynaaɓe ɓe mbaala yaasi e ɓe ndeena marle maɓɓe jemma sey malaa'ikaajo joomiraawo wangani ɓe nder teddungal joomiraawo
ɗum un ɗume un ɗume ɗum ngol inngiri ngol e jaygol kootoye haa dow malaa'ikaajo ɗum malaa'ikaajo
malaikaajo on metani waynaaɓe kultorɓe ɓen riɓiɓe.
Hande nder gariiri Dawda ɗum dañani on kisnowo, kanko woni Almasihu Joomiraawo.
O wi'i gariiri Dawda, waato Baitalami. En jahu gariiri Baitalami ngi'en ko o wi'i en.
Ɗum waɗiɓe ɓe nani belɗum ɗuɗɗum. Ko neɓi anna bo en mbi'i nyalde go'o ɗum daña e Almasihu, waato kisnowo. O hokkay yonki makko ngam joɓaari hakkeeji koo moye. Ngam non ɗon e ɗon sey ɓe ummi ngam ɓe ɗaɓɓitoya to ɓinngel ngel daña. Ɗum neɓaayi woynaaɓe ɓen keɓti Yusufu e Mariyama e ɓinngel ngel, waato Yeesu. Ɓinngel ngel e saawa nder wuddere e ngel fukkina nder to ɗum nyaamnata marle. Woynaaɓe ɓen e coɗɗo ɓe ngaɗi ka metuki dow ko ɓe ngi'i nder jemmaare nden, non no malaa'ikaajo on wi'iɓe. Ɓe ngaɗi ka mantuki Allah ngam kisnoowo liloyaaɗo. Gaɗa balɗe lootaaki maɓɓe keeñi, no dooka yahudanko en wi'i. Sey Mariyama e Yusufu ɓe kocci ɓinngel ngel yaaki gariiri ɓurndi manngu nder leydi Israa'iila, waato Urcaliima gondi dow ƴoole Yahuudiya. No Attawra wi'i, koo moye gorko afa Joomiraawo jeymo, ngam non doole ɓe kokka sadaka. No Attawra wi'i, pooli ɗiɗi koo bo tattabarahoy ɗiɗoy. Nde ɓe natti wuro ceniingo, goɗɗo bi'eteeɗo Saaminu, aadiliijo, kuloo Joomiraawo, o ɓadii haade maɓɓe. Ruuhu Allah e wondi e makko hollimo o maayata naa o yi'i Almasihu Joomiraawo, mo yahuudanko en kammi wara e duuniyaaru ngam yaafoo hakkeeji yimɓe. Nde Saaminu faami ɓinngel ngel woni Almasihu, o jaɓi ngel, o fuɗɗi waɗuki do'aare.
Yaa Joomiraawo, a hebbini alkawal maaɗa, jooni alu maccuɗo maaɗa dilla jam, ngam mi yi'ii kisnoowo mo liloyɗa. Ɓinngel nge'el Joomiraawo suɓiingel, Allah barkiɗina on.
Gaɗa lebbi ɗuɗɗi, Yusufu e iyaalu muuɗum coɗii gariiri maɓɓe Najaret, gariyel gonger nder ladde. Mariyamu jogii huuko nani nder ɓernde muuɗum, o waɗi kanyumuki dow majjum. Nde Yeesu waɗi duuɓi sappo e ɗiɗi, Yusufu e Mariyama njaadi e makko gariiri Urcaliima ngam humto sakkinki, waato humto ɓurngo manngu nder koo nde hitaande. Gaɗa humto ngon heeñi, sey ɓe nanngi laawol hootuki. E ɓe dow laawol, sey ɓe keɓti Yeesu wonda e maɓɓe. Ɓe ngaɗi balɗe tati e ɓe nganni e ɓe ɗaɓɓita Yeesu nder gariiri Urcaliima. Nder nyalde tatawre ɓe tawimo nder wuro ceniingo, e mo jooɗii hakkunde moodiɓɓe, e mo nanaɓe nden e mo ƴamaɓe. Namɓe mo huukayɗini dow faamu makko e ƴamɗe makko.
O'o ɗum ɓiɗɗo moye ƴamata iri ƴamɗe ɗe?
Nde dañooɓe makko ngi'imo, ɓe kayɗini, sey maduujo makko wi'imo,
ɓiɗɗo am, ko waɗi ngaɗanɗa min ni hi? Min ɗe ñaako maaɗa nde min ndaari min ngi'a e ma min nganni.
Ngam ɗume ɗaɓɓitoton yam? On annda doole mi jooɗo nder wuro ñaako am.
Sey Yeesu soɓɓii gariiri Najaret hawti e dañooɓe makko, o mawni, o ɓeydi faamu e heɓuki yidde diga to Joomiraawo e yimɓe. Nde Yeesu waɗi duuɓi talaatin, mawɗo laamiiɓe leyɗe Roma woni Kaysar Tibaariya, nder balɗe ɗen wolde Allah wari to Yahaya ɓiɗɗo Alisabatu denɗiraawo Mariyama. Yahaya metani yimɓe ɗuɓɓe ɓe ala laawol hakkeeji maɓɓe, ɓe ngaɗani e baptisma e ndiyam, ɓe tokka Joomiraawo, ɓe noddirimo Yahaya gaɗoowo baptisma.
Duuɓe, ale hakke mooɗon, ɗum waɗana on baptisma, nden Joomiraawo yaafanto on.
Yahaya yahi daande caangol Urdun, wigeere bonde ngam waajinanki yimɓe ɗuɓɓe. Fuu jaɓuɓe waajinki makko, o waɗani ɓe baptisma e ndiyam.
No ɗum windira nder deftere annabi Ishaya, goɗɗo e nodda nder ladde e wi'a, mo'ine ɗatal ngam Joomiraawo, horte ɗatal ngal o tokkata, kongole fogol hewine, gosheeje e ƴoole fuu name, ɗate guriiɗe fuu e dartine, nden ɗate bonniiɗe fuu ɗe mo'ine. Yimɓe duuniyaaru fuu ngi'ay kisnam Joomiraawo.
Ko haani min ngaɗa?
Mino maa wiimin ko min ngaɗata.
Ɗume ngiɗɗa min ngaɗa?
Goduɗo toggooje ɗiɗi fuu, sey hokka mo walana go godo da nyamdu fu hokkora mo walana
mo dibbo min jaboobe seede leydi ko haani min gada
to njabu ko buri no um wi on
der yimbe ben e wodi soji e roma kambe ma be jami
minon ma ko haani min gada
ton tetan yimbe shede esembe ton bi yimbe gadi ko be gadai munye do ko dum yobata on
wi min an wani almasihu
emi wadi rana on baptisma e ndiyam amma burde yam mangu warway mi fota 50 ki boggi pade mako o wadi rana on baptisma e ruhu sheni do hite e mo jogi nyorgo gam o sende gauri inyande o wadandi der resde gauri mako
de imbe hu ngadana baptisma yesu ma waro diga Nazaret gam o wadane baptisma ya haya wadani mo baptisma yesu e dari der ndiyan se o fuddi waduki do'are ruhu alla jippi do makko e bandu bo hondu honon de giwoy diga do wi'i an woni biddo am mo ngidumi e minana beldum maada ruhu alla ardi yesu yari mo der ladde ton sheidan wadi balde 40 e fondamo o nyamai o yarai der balde den welo nangimo se sheidan wi'imo
to an woni biddo alla wi'u hayre nde warta nyamdu
Yesu wi'imo
deptere sheninde wi'i na e nyamdu tan neddo marorto amma sei ni e wolde jomirawo
bo maƴƴere sheidan hollimo leyde duniyaaru fu wi'imo
mi hokkete laamu imangu dow leyde ɗe fu gan ɗum hokkiyam ɗe mi waaway hokkukiɗe koo moye mo jimmi gan noon taa mawniniyam ɗe fuu mi hokkete ɗe
deftere sheninde wi'i mawni joomirawo allah maaɗa kanko tan tokkata
sheidan fuɗɗiti yaarimo urushalima darnimo tondowo hoore wuro sheningo wi'imo
to an woni ɓiɗɗo allah diw daga ɗo gan deftere seninde wi'i joomirawo wi'ay malaa'ika e muɗum ɓe famama boɗɗum kadi ma nde wi'i ɓe ƴettete nder juuɗe maɓɓe gan to fiya koyɗe maɗa dow hayre
deftere sheninde wi'i taa fondu joomirawo allah maɗa
gaɗa yeesu fondama o dilliri wayla o yahi Nazaret gariri to o mawni nder yontoore e woodi nyalde sheninde bi'eteende nyalde siwtaare nder nyalde nden yeesu yahi suudu do'aare nder gariri ndin ardiiɗo suudu do'aare ndun toriimo o janngana ɓe nder deftere sheninde o janngi aayaaje ɗe e biiɗe
ruhu joomirawo e dow am ngam o suɓiyam mi hokka ɓe ngallana habaru belɗum o liliyam mi wadda habaru yofuki mashuɓe mi womtina wumɓe mi waɗa ɗum ala toreteɓe ndilla mi andina shari waroyngel joomirawo hisnata yimɓe muɗum
o meti boɗɗum
ɗe e aayaje ɗe nanɗon ɗe kewi hande
ɗe aayaje ɗe kewi
amma almasihu tan hebbinta alkawal ngal ɗon
no andirten
wala seko on mbi'ayyam haala ka'a likitajo yamɗin hoore maɗa non ma on mbi'ayyam komi nani a waɗi nder kafarnahum waɗuɗum ɗo nder gariri maɗa
imi wi'a on wala annabijo jaɓeteɗo nder gariri muɗum
e boliɗe ɗe e yeesu holli hoore muɗum kanum woni almasihu cuɓaɗo allah lilaɗo gam hisnuki yimɓe allah amma yimɓe ganimo mbi
annabijo o wi ko wooɗa
e mo nyuma kanko o moye
na kanko woni ɗiɗɗo oɗɗo cehowo burtinemo daga ɗo o giwemo
ɓe ummi ɓe jaarimo dow ƴolde to gariri maɓɓe woni gam ɓe turoyomo ley amma o tokki hakkunde maɓɓe o dilli nde kuugal joomirawo ngal yeesu waɗata ɓeydi sey o hawriti tokkuɓe mo ɓe o ekkitinta no ɓe ngaajinirta habaru laamu allah ton to maayo galili o toyi woɓɓe nangoɓe liƴƴi inɗe maɓɓe ngoni siman beturus e yakubu e yahaya haade ɗon e woodi komiije maɓɓe ɗiɗi s sai Yesu natti komiwal Siman wi'imo o beyda turtakingal sedda der ndiyam den o jodi der komiwal gal e mo ekkitina yimbe dudde de o yottini metuki sai o wi'i Siman
turta komiwal gal yaaki ton to luggi den gadon nangir do liddi modon der ndiyam
modibbo min kuwi jemmare fu min nangay goddum amma diga a wi'i non min gadai ko biida.
Be ngadi ko o wi'i nangirdu liddi mabbe heewi liddi ha e dun yidi se kuki.
Yakubu Yahaya garo e do ballon min jawne.
Di kewi ko miije den haade fuddi musaki der ndiyam. De Siman Bitrus fi kaydini dun du se o dishi yeso yesu der mauninki e yidde o wi'i
ta baddayam modibbo mi godudo hakke
ta hulo daga joni a waddana yey yimbe.
Nde duddun yeso e haydina yimbe ekkitinol makko e be kaydina e kuude makko wonde nyalde e mo yaha haade lumo kafarnahu o yi jabo shede leydi to yimbe jabbotobe der gariri ndi bi'etedo Matiw e mo jodi to kugal makko haade dammugal gariri ndi
jowi jowe go'o jowe didi jowe tati jowe nayi sappo sappo e go'o
ngam jabobe shede leydi dubbe hallana yimbe mu'en yahudanko en dubbe ganyibe be ngida hawtuki hore e mabbe amma yesu metani Matiw gite e gite
tokkam
e tokkata modibbo
gada yesu wali e wada do'are kanun tan o subi tokkube mo sappo e dido be ngarta tokkobe mo haade haade kambe o ekkitinta gambe shankita habaru beldum o subi Bitrus e Andiraus e Yakubu e Yahaya e Filibus e Bartolomi e Matiw jabo shede leydi e Toma e Yakubu bi Halfa e Siman bi'etedo Jaloti e Yahuda bi Yakubu e Yahuda Iskarioti gartudo kokkitirdo Yesu yimbe mburto diga koto e nder leydi Yahudiya e Urushalima e ngari hoy gonko e haade gareje den e be dabbita Yesu e be ngidi nanuki ekkitinol makko be jamditine diga nyawuji mabbe den be jofe diga ginni kalludi torraydi be bawde mburto diga nder makko e yamditina dubbe
imin gimma joni modibbo
wobbe ngarato Yesu ngam nana ko o wi'ata e be ngidi nanki wa aju makko dow laamu Alla ko o wi'i memi berde mabbe wobbe hollibe bofol mabbe wobbe boko o wi'i mettinani be berde amma nambe mo hu kaydini Yesu metti dow iri yimbe be Alla barkidinta
on barkidina be onon be gallana gam onon jey laamu jomiraw on barkidina be onon nanobe welo joni gam on karnetebe on barkidina be onon woyobe joni gam on garta e jalobe on barkidina be to yimbe ganyi on diwi on bonni inde modon wi'i fi kalludum fudo modon gam bi neddo nane beldum to non hebi on ngame gam beldum gam barka modon dun duddun to jomirawo gam non mamo e mabbe gadanno annabo en
3 4 9
ko kemmi won don
ko biida ko kedda on don tan
on boni ono riskube joni gam on kebi ko dabbi toton
oida oriska o kangado
on boni ono jalobe joni gam on nanata beldum on boyay on boni to yinbe fuumani on gam non mamo en mabbe gadanno annabo en fewre amma emi wi'a on gide ganyobe mon
dume min gida wai wai be amin
gadane ganyobe on boddun barki dine lanobe on do ane torrobe on to goddo fiima to wolo wailita mo o fiya woto ngon to goddo jabi shuddari maada ta hadumo to gore maada tori do mo goddum fu hokkumo to goddo teti ko goduda ta wimo o hokkutuma ngadane wobbe ko giddon be ngadana on
e mo yidi gadane roman ko en non
ko buri halluki woni samariyan ko en ha jomirawo ma yidaabe
to on sherbi wobbe on sherjataake to on meto kalluka do goddo dum metata kalluka do modon jaafe on jaafe tebe kokke dum hokkay on fondirgen gel fondirdo imaggel dum fondiranta on
tokkimi lawol maada
to yidube on tangiddon bo dume barka keboton ay kallube ma e gidi yibbebe to gada nobe on boddum tangadan ton boddum dume barka keboton ay kallube ma e gada non na non gide ganyobe mon gada nebe boddum ko kebe nyambane to on kam hokkiteki to on gadi non on kebe barka dudum on garta bibbe jomirawo gam jomirawo e yurminana be gettata e kallube jurminane yimbe non no nyako modo modo yurmirta
use bandirawo der ko dum wadi hande der habaru yesu en nani no o danyira daingol kaydiningol malaikajo andini waynaabe wiki kisnowo danyama gada yesu wadanama baptisma hononde iwey diga dow noddirimo biddo alla kaydini dum dum wadi e mayde mako e ummaaki mako daga mayde tabbitini kanko woni kisnowo duniyaru yesu wi'i yafanto en hakkeji meden to en jabi o warti kisnowo meden o yafoto hakke fu holibe mo den gada mayde mabbe be jododo to e alla hara abada ta yidi yesu warta jafotodo hakke maada a wawa torakimo o laamo jonde maada alla e andi ko woni der bernde maada e mo yidi koloda mo e bernde go'o na e bolide tan rado arende gadata mi wi ay do arenden sese sese wi u kombi aymi ta wawata wiki kombi aymi injairi wi u dum der bernde maada alla nanete yesu jomirawo e mi yiduma mi yettima gam ayobi in jobari hakke am mi holake ma mi jabi an woni kisno woyam e jomirawo am laama jonde am wartiram irin neddo mo gidda mi warta amin ta jabi yesu warti kisnowo maada nden tabbitin e mo wondi e maada joni nonno o wadno alkawal nden o yafanake ma hakke maada de fu nden gada amayi a jodo dotto e alla ha abada ta yidi sumpo maada e yesu sembida wadu ka metanki mo nder do'are wadu ka janguki wolde mako nder deftere sheninde windande nder fulfulde nden wadu ka sumpo terki e tokkobe mo imi toroma fuddutu hettindanaki habaru yesu en nanay no waju mako cembit dum wadi yimbe dudbe e yama
akami kanko woni almasihu
e wodi cende joyi nder dum habaru yesu hettindanan dum fu